We've got a man of a moment on the line, and that is Mthandeni SK. Welcome to the Rise FM Tribute. Congratulations, Siyabonga mfowethu, ubambe a record of the year. Ukhulube kahle mfowethu.
Yeah. Ayi Mthandeni SK lo, Mthandeni SK King of Maskandi, Mthandeni Paris, Mthandeni Gushi, ngiyabingelela kubalaleli eRise FM ninjani bafuthi makhaya.
Siphilile kakhulu bafo, siphilile. Nansi indaba laphiyana ngithi ngiyabukela, ngithi Mthandeni uzokhuphuka e-stage ayomukela isicoco sakhe laphiyana. Kuthiwa hayi manje siyaxolisa Mthandeni ke kubuka uphi bafo on a big night like this, especially for you.
No, bengingeka ngithi manje mina ngimelisa amawele. Bengidingeka ngidingeka all over, benginama gig ayi-4 this weekend. So ama-gig nawo abese-KZN, bengekho e-Johannesburg, ama-award ese-Johannesburg. So ngase ngihlela ukuthi uMasondo umnumzane uMasondo yena ozomukela i-award uma kwenzeka ngiyithola, because thina singazo asiwamukeli ama-trophy la oyimukela usiwazi ukuthi konke kuzohamba kanjani ibolonto.
Yes.
Understand.
Okusho ukuthi aniyithengi lento, iyazizela.
Asiyithengi lento mfowethu, kube seyithenga lento bengizofaka isudu mina lapha engathi yaphela, ngathi yekho ngathi ngiyikokoroshe ngihambe nomfazi kufaniselani lapha nange-ajayi siyomukela i-trophy. So ukuthi nje angazi noma ngihliwe, because lapha bengiphathwe ney'ngqalabutho omaphorisa okaza o-China zinkabi zezwe laphana, o-Big Zulu no-Java nama-artist nje e-Africa nje. So ibingencane leya nto, awukwazi-ke ukuthi ungavele ukhese nje ukuthi uzowina entweni esuke inkulu kangaka. So konke okwenzekile kube umbuka kaNkulunkulu.
Ngicabanga ukuthi into enhle kakhulu enkulu ku-music industry South Africa, especially nje ukuthi kuwine umculo kaMaskandi. Uzizwa kanjani ukuthi uMaskandi nangethatha i-record of the year? I can't even remember when was the last time uMaskandi ayithatha lento. Uzizwa kanjani?
Ngijabule kakhulu ukuthi ngibrekhe i-record and ngiyadeserve ukuthi ngibrekhe i-record, because u-music wami mnandi and ngempela nabantu bayangithanda. So ngiyajabula ukuthi i-achievement yami iyalingana nothando abantu abangithanda ngalo, futhi iyalingana nendlela engiyimisela ngayo uma ngenza umsebenzi esitudio, ngenzela abantu, ngizobakhiphela ama-hit njengabo usho ejezini njalo njalo futhi ama-result la okusebenza kanzima.
Lovely stuff, lovely stuff. Ngiya ngabona endenye video la uBig Zulu ethi uyokhuluma aresponde kuwena, kutheni ngathi khonto nawe ubuyikhulumile. Kwenzakalani? Sisempumalanga siyazi lento. Kwenzakalani bafu? Ungasinikeza isithombe mhlawumbe?
Hayi, uBhadlane ngicabanga ukuthi I think kungenzeka ukuthi uBhadlane lune-stress sayo le award, because nalo beliyibhekile phela, uyabona le award ye-record of the year ngoba bebekhona lapha njengenkazi beze. So I think uma ningayitholi lube naba nayo nje leyo nto ukuthi eyi ungcono libhodle. Ngithathe kanjalo nje, because uBhadlane ngilikhonzile, akekho umuntu ongazi, futhi nginakho nanokuthi ngilincokolise, ngilidlalidlalise, uyunderstand. So I think nje lu-frustrated uBhadlane. Angiboni ukuthi ikhona some stories ngabo, yabona. So nje hayi, ngibukile u-life wakhona, kodwa ngibukanga wona back. Bengihambe ngihlangana nawo nje uziqhephu bantu uma bengithumelela bengifokazela WhatsApp.
Ubudlelwane benu bunjani khona manje?
Ayikho nje into ethi ngaphandle kokuthi uPinzulu uyigrazo, uyabona, ney'nwele zakhe ey'nkulu engakanyiwe, ayikho nje into esiyayitheni, yabo, just siyaphila nje semhlabeni. Kumnandi nje ngokumazi kwami nje iGrazo mfowethu naye ihlanganiselayo, yabo. And iyaba nenhlanhla yokuthi ugcine usulibe ne-brand kaBig Zulu. So ngiyayihlonipha kakhulu i-brand yayo. Okunye nokunye ngicela nje ukungaphawuli, because ayikho into e-special kangako noma i-serious kangako nginayo, noma i-anger enginayo uyabona lokuthi uhamba kahle uNkulunkulu ungibothisile so uNkulunkulu mayingibothisa kanje nami ngicela ukuselebrate bafuthi ibothiso zami yabo
yeah Yeah. Ngiyakuzwa bafo. Congratulations. Rise of FM says congratulations to you. Siyakubongisa mfowethu. Tako siyabona ukuthi uthatha isikhashana xoxisane nathi, yeah.
Rise of FM ngiyabonga kakhulu nabalaleli nabaphulaphuli. Ngisho njalo ngesixoxo. Abalaleli be Rise FM, then kube ngilaleli Rise FM. Rise FM sengina ma interview amaningi. Ngiba khona. Njalo uma ngibreak ama record amahle. Rise FM ngiyangifonela ngiyibongela kakhulu ngalokho. Ngicela ningadinwa yimina. Ngicela nganza kwethu ngikhokhele njalo nibambisane nami. Ngiyanithanda kakhulu. Ngiyabathanda abalaleli beRise FM. Ngiyanithanda abasakazi. Ngiyawuthanda nawo umsakazi Rise FM uqobo. Udlala irole enkulu ekuthenini ibrand kaMthandeni SK ikhule every day. Thank you very much.
Tako mfowethu. Ube nosuku oluhle. Shap shap. Hey Tara, uMthandeni SK owine I record of the year ku the Summer Awards 30. That's Summer 30 that took place just this past weekend. Shout out to him, man. Congratulations. Banento banopikzulu. Banento ethizeni.